Cherry's Room MV O9 My Bestest Men Send Selector
Vile mambo iko understanding Tunaishi nao tunaspending Na wakipiga step tunastudy Siachi gap naishi nao
Tunaishi nao Kibosi Kijemi daddy Kipompi Kiaskari Kibosi Kijemi daddy Kipompi Kiaskari
Yai ana acti Jama wana fakti Mtu inasachi Wadak wana machi Picha zina acti Buti suti kaki Gia pale kati Mwendo kasibasi Jibu bila question Doku pay attention Kujifanya mtuaji sana Woki pay wa no thanks Oh boy pretender Soja kwenye revenger Tunalei kwenda Mungiki kwa defender Wana sema nexus Atunanga kintroduce Which way you choose Zoom in on a view MC na piga mbio Wapi maji mina kill Play guy open door Wape hope wenye mbio Play fair, tavuna pepo na true pembejeo Wana paliwa na huku wana kaliwa Wana uliwa na huku wana zaliwa Wana chekewa kapu hapo wana baniwa Oh kinafiki, sindo tunaishi kinafiki Our people complaining sana uki wa smarty Isha jito kubi na damu na favor spati Na cheza chine mini daddy na play party
Vile mambo iko understanding Tunaishi nao tunaspending Na wakipiga step tunastudy Siachi gap
Tunaishi nao Kibosi Kijemi daddy Kipompi Kiaskari Kibosi Kijemi daddy Kipompi
Vipi unatamani kusema na ujui kitu kakimyo sibishane na majitu mwitu msitu Kama mbwa mwitu na jee urefsi na kitu
Ila voko yangu zaji ya kitu
Nava flow shida tupu Baby sinataka nizikune kani mizi mwagio pupu Wanakunja wanadata mina kula supu Na mapicha picha tafsiri ya rufu Alafu ukinichukie you won't get none Sijali ukinivimbia kwani wet none Now tupo kwenye njia we got more plans Wambino toto adogo that is not done Wanasema ukitaka kumuwa nyani Simtazano soni basi minamuwa face to face Na anioni leki sizo tuneshi nao bonga Dimtoni sina muda tana baby only morning
Vile mambo iko understanding Tunaishi nao tunaspending Na wakipiga step tunastudy Siachi gap naishi nao
Tunaishi nao Kibosi Kijemi daddy Kipompi Kiaskari Kibosi Kijemi daddy Kipompi